Biggs Music Empire. Zaka. Zabila smo bit, konje streets, mini dangerous. Poisonous kill, niki spit, mini Dracula. Genius na speak, Kiswahili si vernacular. Conscious na spit, kwa wenyeji na mavillagers. Nika watalam kwenye sky prediction. Niki come number one, mta sign petition. What a guan rasta man, kwenye high meditation. Toka slam masalam, hini dedication. Niki fika wakilisha kwa arena na concert. Iwe vita na ngamiza, mahayena na vultures. Na mulika kwenye giza, mapretend. Tenda na torcha na funika ma predator. Ukipenda chokoza sister do na bikini misiwezi teleza. Sina kiu ya kuzini na sipendi ma pressure. Fidi kiu jo makini mini kama professor. Mr. 2 kwa mjini na tafuta ma pesa. Wasali wa kizazi tunaifanya na passion. Nairobi ndio kazi naonekana na fashion. Industry kwa vipaji hisa na commercial. Poetry mwahitaji towonyesha potential. Wasali wa kizazi tunaifanya na passion. Nairobi ndio kazi naonekana kana na fashion. Industry kwa vipaji hisa na commercial. Poetry mwahitaji towonyesha potential. Behind the mic mibidi kila sana kupa evidence. Yo I'm blessed with na emba natural intelligence. Yo I'm spitting and teaching me your present and future tense. Kila sequence ya sentence ni punchlines na content. No less for D.I.G.C.Y. mi wagamento. I draw the lines na weka rules just like a governmental. Na flow versatile hard I play no matter tempo. Instrumental meditation ni baka ghetto. I'm a dema debra step Bekali beda biskede was ni ulesa sabrake mekali ya flow ni obvious. Mystery hazardous ko beef na mini dangerous. Serious me be the victor in other words victorious. Na momenta kama pack biggie nesta na nas. Kitty class na discuss my research reverse. Metaverse kwa midomo hapo juu mustache. Manifest paper chase mina spit for cash. Wasani wakizazi tunaifanya na passion. Nairobi ndio kazi naonekana na fashion. Industry kwa vipaji hisa na commercial. Poetry mwahita jito wonyesha potential. Wasani wakizazi tunaifanya na passion. Nairobi ndio kazi naonekana na fashion. Industry kwa vipaji hisa na commercial. Poetry mwahitaji towonyesha potential. Heka heka tahamaki na wapea mifano. Rega rega utabaki ukichimba mitaro. Cheka cheka kama donki utabeba virago. Weka cheda katikati na declare suicide. Nje mbuzi ndani chui na chomoka Islando. Na ujuzi hawajui nilikuwa kitambo. Kimesaya sana narudi mini kama disciple. Nikibucha wasani kama nyama kia Michael. Niambie ni kwa nini wasani wamelala. Hawatungi mashairi hawafunzi vijana. Wameka kwenye giza hawaoni mwangaza. Wanafaa motivation tu wafunze ujanja. Na madem siku hizi wana dance bendova. Ndiyo game wako easy wana call leftovers. Ni a shame later tonight wana kinda all over. Siwa blame ni paper chase na wombe ya Jehovah. Yeah. Wasani wakizazi tunaifanya na passion. Nairobi ndiyo kazi naonekana na fashion. Industry kwa vipaji hisa na commercial. Poetry mwahitaji towonyesha potential. Wasani wakizazi tunaifanya na passion. Nairobi ndiyo kazi naonekana na fashion. Industry kwa vipaji hisa na commercial. Poetry mwahitaji towonyesha potential.